Niko chini kwa magoti yangu, sio kwa radhi ya kosa langu. Nisha asio kapira kwangu, tangia kukupata mwali wangu. Kwa lako penzi misijali nikizama, tani kwa mbowari. Wengi watu sema kwa maneno mama, nikupotezo wari. Na waza penzi lako niandike kwa kitabu, kiboeka usome. Ama ni ifadhinia kwa makavazi, ili vizazi visome. Vile penzi lako maua, my love, na we unajua. Penzi lako maua, mami, na we unajua. Penzi lako moto, nimecheza moto, nikashinda toto. Mama, mimi siko ndoto, nje tupiga foto, wakashike mioto. Mama, penzi lako moto, nimecheza moto, nikashinda toto. Mama, mimi siko ndoto, nje tupiga foto, wakashike mioto. I love, I love,
baby, I love you.
I love, I love,
baby, I love you.
I love, I love,
baby, I love you.
I love, I love,
baby, no chance I love you.
Yeah. Unanipa shamsham, vitu tamtam, minahisi raha. Kama ndege ninapa, usinyangushe, utanipakara, nyandima yowe. Nitapiga juu yako, jasho nilowe, nitalowa juu yako. Tafadhali mam, acha kujishika tama. Nivumilie mam, usije kakata tama. Njoo twende home, hata akuone mama. Minamjua mam, hata kupikia nyama. Na kwenye vazi, ubalie dera. Usivae misketi, mana utamkera. Penzi lako moto, nimecheza loto, nikashinda toto. Mimi siko ndoto, njo tupige foto, wakashike mioto. Penzi lako moto, nimecheza loto, nikashinda toto. Mimi siko ndoto, njo tupige foto, wakashike mioto.
I love, I love you, baby.
I love,
love, I love. When you want to,
I love,
baby,
just don't try today.
I love, I love, I love,
baby, I love you.
I love, I love,
baby, I love you.
Ni rambi pazi.
Yes.